wasn't there. DJ Isomatic Pandis, darling, you need music. Ricky Events, Vaccine Gina, T.U.M. Cinema Conqueror. Holy Kiria, Figa Yawe Kiria, Ngeso Siawe Kiria, Nakuta Mani Mamiya, Sweet Baby Darling Mamiya. Holy Kiria, Figa Yawe Kiria, Ngeso Siawe Kiria, Nakuta Mani Mamiya, Sweet Baby Darling Mamiya. Unawashinda wote unawamwaga, wewe ni misu wangu wa huu mwaka, na utakuwa tena kila mara, mwaka kwa mwaka, kwa kweli unanibamba. We mrembo sura yako hukutia, ukinipa nafasi nitakupa raha, na kupenda ya kweli mi sio mjanja, hata nikipata yula naye kufanana. Macho yako yanawaka kama nyota, penzi lako tamu kama hasali, nisipopenda wewe nitapenda nani? Ni wewe kambalasi ntali na mali, ne haya yo si kutwale wanu mali, Ricky Events haya yo kutamu mali. Holy Kiria, Figa Yawe Kiria, Ngeso Siawe Kiria, Nakutamani Mamiya, Sweet Baby Darling Mamiya. Holy Kiria, Figa Yawe Kiria, Ngeso Siawe Kiria, Nakutamani Mamiya, Sweet Baby Darling Mamiya. Acha niingie ndani, ndani ile kangengirio mwakati, o mwakati wewe ukaga na habwaji, naze rimenyechewa bisiro mukati. Helen omukurungu ni bwaji, please mwana otampulia wasi wasi wasi, umebuja buja nangaki oteka no metamu wasi wasi. Just know siye ni big boss, big spender watako baga na losi. Now you just make a pose, kuteleki sasa nikitimbe has status. Yeah, nkutwaleka habesi, ampe me romance nice ngali ya kwachi.
Can you happy?
Holy Kiria, Figa Yawe Kiria, Ngeso Siawe Kiria, Nakutamani Mamiya, Sweet Baby Darling Mamiya. Holy Kiria, Figa Yawe Kiria, Ngeso Siawe Kiria, Nakutamani Mamiya, Sweet Baby Darling Mamiya. Kanyi wise habi nene nga best man yo kwa Mikey, nga kutrolo anzonga wa Rita na Swalexi. Wama Isomatic scratch this thingy, tuzine paka kuhuli damu wii.